struggle ya mavijana na ile maisha siupitia kila siku. Tumeyeka kwa wimbo wewe the motor nsuru jaktari jama tu flani.
Yeah.
Aha, skiza.
Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa. Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa.
Maisha ghetto mtoto ni wabwang, toishi msoto msoto tu jaman. Property na si nikakapenta na nyundo, energy kwa hustle bado I'm broke. Yo mabrade kwa kona wana manyamo, masaso kwa nyuma wachana nao. Madada kwa mta wana madona poko, street kwa mta usiku ndo soko. Kumarika nita die single single, ukimi bala na ogopa mikumingo. Kwenye enzi ya Facebook na Twitter, sitaki madada ata wakini ita waki update the status. Do minta follow niki upgrade my pockets. Josi ishi solo na ngoja ngoja MDGs. Ningumu kama refugees, kurudi home sona refuse me. Kuchezewa ubongo bado heshima kwa mta, uliza hapo hatukati tamaa, tunashikilia hapo doctor.
Every day my life, nina hustle na life.
Yeah.
Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa.
Yo.
Every day in my life.
Nina hustle na life.
Ni maisha kupitia, okay. Ipo siku tatoboa.
Aje msela, inabidi kumomba mola. Maisha navyo songa mina baki na shangaa. Niggas going down ni kama kila dakika, viongozi kutumiza bila kuwajibika. Siku zinavyo songa umaskini umezidi, at times kulala njaa ambapo inabidi. Life's one forever tunatia bidii, never give up umekuwa ndo mtindo. Aliye juu mgoja chini ile chini atazidi na mawindo. Wahenga walinena ndo maana mimi nangoja. I'm broke less na ninaleso kupata mkwanja. Maisha ndo misuli, shida ni kama tizi. It is what it is, kuscavenge kama fisi. Kurahuka na kusaka kile tunachotaka. Motivation ndo mzuka, every day in the morning, every day in the evening, every day of my life.
Every day in my life,
every day in my life,
nina hustle na life,
nina hustle na life.
Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa. Every day in my life, nina hustle na life,
nina hustle na life.
Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa.
Okay, ni so hard kuamka kila sana kujipanga. Hustle ni hard nipate manga, na go hard nipate kambi ya mula. Hustle sipime maze, mini ruler. Kuwachwa hoi na ma shida za maisha, mtama boy wana zidi hangaika. Chakula ni luxury, mare to drugs kila saa anniversary. Lapa kitak kwa mta adversary. Kajimi gate, make it or make it. Kisi puri puri but still I'm gon' make it. Abbas, nipate kwa studio, anga banga. Paka ni bounce, baby, ni shati ya nanga. Juniko taita, kaboy na makonge. Hawa mabaita watoboy ni wanyonge. Wisha, wisha, wisha.
Yeah. Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa. Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa.
Hivyo ndivyo mambo huwa. Haya maisha kuna kupata na kukosa. Usife moyo wewe, nikate tamaa. Pigana vita asubuhi njema ya jamsera. Hivyo ndivyo mambo huwa. Kuna kupata na kukosa. Usife moyo wewe, sikate tamaa. Pigana vita asubuhi njema ya jamsera.
Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa. Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia, ipo siku tatoboa. Every day in my life, nina hustle na life. Ni maisha kupitia,
Nelson Mandela, Malcolm X, Luther King, and if you don't know them, and my true hustlers, ama sio, wachani utata, tunawakilisha, o mpaka mamtoni, ama vipi, mzee, flani, yeah.